Kipenzi, jua nimekutumia mimi. Najua una namba za wengi. Ukiona kumi mwisho ni mimi. Nitakuteksti kwa meseji. Kupiga sina ruksa yo mimi. Najua una madanga wengi. Nagopa kukukwamisha mjini. Omara ukanipa nkaonja radhi. Ikawazidi wengine. Simi nkapagana kotamu. Usishangae siku nyingine, kakutafuta kwa namba nyingine. Turudie mechi nyingine, minawe hakuna kingine. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. It's your life, it's your life. Mistaki ni umizwe wala. It's your life, it's your life. Nikugande gande kila muta. It's your life, it's your life. Naomba tuiweke kibiashara. It's your life, it's your life. Kipenzi, utanipa na vingine. Si unajua miboda boda, takupeleka kwa wengine. Haya pungui mapenzi, kipita na mwingine. Uwefanya bila uoga, raha usijinyime. Ila kama ukitaka kupenda cha wengine, usijali utadeka. Bichi takupeleka, kodi ya meza nitaweka. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. It's your life, it's your life. Mistaki ni umizwe. Nikugande gande kila muta. It's your life, it's your life. Naomba tuiweke kibiashara.